Ekibiina ekitwala omulimu gwa takisi mu ggwanga ekya wutoofu kitaddewo ebifo awanaabirwa engalo mu paaka zonna mu kaweefuba w'okutangira okusaasaana kw'ekirwadde kya Ebola ekyalumba eggwanga gye buvuddeko. Moses Birungi Maweji, omwogezi wa wutoofu, agambye nti kati teeka omusaabaze yenna okunaaba mu ngalo nga tannalinnya takisi era asabye abasaabaze okugondera ebiragiro bino. Ku nkomerero ya wiiki ewedde, minisitule y'ebyobulamu yategeeza ng'abantu babiri bwe baazuulibwamu ekirwadde kya Ebola mu Kampala era nga bano baaweza omuwendo gw'abantu mwenda bukyanga ekirwadde kino kibalukawo mu ggwanga.
Twataddewo measures mu bifo wetukolera okulaba nti omuntu ayingira mu mmotoka tumutolerawo akantu n'anaaba, n'olwekyo tugamba nti naaba mu ngalo. Muleke tulowooza nti tuba tulugunya naye twekuuma kirwadde ekyo ate naawe gwetutwala okukuuma ng'oli mulamu. Abantu abamu omuganda naaba mu ngalo aganaabira ki? Ŋŋenda kulya ogenda kumpa ki kye nnaabira ndye? Naye tukikola lwa mulanga gwava mu ministry ya health n'okulaba nnaffe tukimanyi nti mu ggwanga baatugamba mulimu Ebola, n'olwekyo tulina okwekuuma ate nammwe betutambuza okubakuuma.
Wabula wutoofu enenyezza ekitongole kivunaanyizibwa ku byobulamu mu KCCA ne minisitule y'ebyobulamu olw'okutuusa kati nga tennaba kulambika ku kiki ekituufu kye balina okukola awamu n'okubawa ebikozesebwa okutangira ekirwadde kino.
Ministry this time around etusuuliridde naddala ekitongole ekyebyobulamu ekya KCCA mabega yonna tubali tukolagana nakyo bulungi, naye ku luno tekinaba kutufaako ate nga ffe tetwesobola kwemalirira kulaba ntufuna ebintu bye tukozesa mu kugamba abantu banaabe. Tuwere fire fund gwe tukuŋŋaanya omutone nnyo ate gwe tutoola naye tatumala. Ekyokubiri, bongere batusomese kubanga tetuli technical okuba ntumanyi buli kimu, tuwulira buwulizi ne twapulayinga ebyo mu practice.